music on DavePlay.com.
Leo, acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao, kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo, tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, umenaya na baby, oh, unemuna kipenzi, nemshenza kupendi, ama kweli mtihani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Mora ni njoni, maisha mafupi ni simple.
More music on DavePlay.com.